Yeah. Copalicious land is quite sample.
Music.
Yo. See, you aka start flick side. She won't be a Chinese coma. Lady on secretary Shimpalama. Yamariari, Yamayama. She pepper beaten a coma. Uno mwaka mvilena pisha Pantu nimba chitikisha Ukumba leo tekwesha Baka pine yali pesha Ama gelo ineshava mo Ni aso eo nava mo Meta kupango yomufu memo Ama nonga taumo na mo Mutaluke no kumwevati Shivomba na bafiswati Mindset ya liba date Ndimujela pana combat yeah. Last year ala yali show This election yali tampa Batokoto mtu bashempa Babuchufulu ni no tumpa Black Mountain ikwali ya kantu Yali ipa yala sana avantu Tafya we mepo ukwifintu Slogan ikwishi botuntu Ufwako na imbisini Gelo webo tolo yopasini Muchalo ala yali zanda Life yala kuwa panda Shout out kuliko pale chef Ala nchita Inspire in the chef.
OG.
Oh, yeah. Hello, my guy, Efin Shifi. Okay, Mona, Ingidi Lamo. 6 years in Onango Kamo. Ikateo elo upishemo Awe ineteti mbashemo Ukufanya getu ulimukadi Ngawa imba umfisha patari Nao eta tiliwe mbuli Efyo wimba fionze tapadi Ndole shafeno kuseka sana Pachalo vose tatupte mwana Big ups kulifanina Nao eta day mwaka sumina Ukupula ni illuminati Mwebalanda mwishi veneteti Select anga paska na futi Ichilwi mbochi vike palipiti Tekwesho kunteka pansaka Ndisidia sinshile seka Ino ye mfile na seka Gemu yose mfile na teka Zona sichi walipesha Emula ndo wine tuachidisha Kuliva mbibe la tupasha Pakata lalifi na tupasha Na fionse tubo mfiani Batali teti mutubo mfiani Feeling de umfuate kongani Na wakone kano inkongani DGM in the building. Yeah. MK Lucius stand down. Plan is Z. Let the mind creations.